ananya umshino eshintshayo wabalayo shintshanjani anginojakana sukholu ukuthi kwakavo ayingaba nomesi sombuzo ukuthi mdoma bayo ngithi shizila ndikida ndangalayo ithanalya umshino eshintshayo wabalayo shintshanjani anginojakana sukholu ukuthi kwakavo ayingaba nomesi sombuzo ukuthi mdoma bayo
ngithi shizila ndikida ndangalayo ithanalya umshino eshintshayo wabalayo shintshanjani anginojakana sukholu ukuthi kwakavo ayingaba nomesi sombuzo ukuthi mdoma bayo ngithi shizila ndikida ndangalayo ithanalya umshino eshintshayo wabalayo shintshanjani anginojakana sukholu ukuthi kwakavo ayingaba nomesi sombuzo ukuthi mdoma bayo ngithi shizila ndikida ndangalayo ithanalya umshino eshintshayo wabalayo shintshanjani anginojakana sukholu ukuthi kwakavo ayingaba nomesi sombuzo ukuthi mdoma bayo ngithi What's up, big achieve? Ain't it king upon your money, best in the sanato? Anato, my anato, your anaco, baby, don't call it, kiddie, baby, don't stop. It's up, notch, I shoot, boo. Tana can't get done, so la gana, young, so la dona, sabadiga by a sabo. What's up, big achieve? What's up, big achieve?